Yesu mumurizwa ni jambo jawe Numba ni mfuza kuguimbara Kiri byanje byose mwami
Show my job.